tamani halaji malifu.
Doyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde aljumare sappo e jitti lewru October hitan 2024 sekra gondum hedali hejoji amen din lindi e mangal mudum bete aljumare hande fu mi calmine on sanne hono fu watte yalla leedel kawrtubele gubal gal be noddirta alliance des etats du sahel kebe mum ana ardo leedel fu kawrtubele gubal gal be noddirta UMOA hala mudum ka memama kenyem bamako hala mudum ka na wondi haleede urtu dunke andalbe kabaruji bilide jaagu fayato ya warta bamako do ila kenyem ligaji le lead amendi honon fu watte yalla ido nafa malin ko be kanyindo hala mudum memama ele kawrtal njoyobo lewru kertanado nyande ko hebetele gubal UMOA den de wombirbe zerenka ana mate sanne le ngallura bamako ne ana tidi sanne fa njaha le buli dede bamako do tawi ayeye den de honon fu wono bedrade fa honon fu watte yalla dum heba haybede fa gasa on garam bedrade fa mo ele journal amengal sakrabe hidi be non sanne kabaruji dum jogani on beete hande bismillah modo be hedale dum hono fu watte yalla leedel tati kawrtube le gubal gal be noddirta alliance des etats du sahel nokku leede de ana lato leede to jaagu way wadde sanne yalla kebe mu emdu ana heba hunchaade yar yeso sanne burde leede fu kawrtube le gubal gal be noddirta UMOA hala ka kana wonno hakkune yimbe andanbe kabaruji bilide jaagu kan e ya warta de do leede le tati do woni mali burkina faso kan e niger be ngara utule dati bangal mudum fa kebe famtaare anni ko umar waygalo e modou samasi ko fewni endo hen
jonun arande yoro odo boto jowido do jaguji wada hakkune leedil ISD do bamako do Boubacar Balo yo conseiller technique le sous ministre humanitaire kabaru jaguji leedi meden di
tete premiere rencontre
ngal do kawtal arande wel fanda mudun wi seminde kabaru jagu hakkunde leede AES buru fuf mun tande hore usine ngaji e kanyo dun yirwinde wargol le nuku o joon e jawle leede godde
dans l'espace
Adama Yero Sidibe secrétaire général du sous ministre humanitaire kabaru jaguji leedi meden di o wi kadime ande be an kan yaltin do hen etikandi nangede nyoloma handen o
kado aniya golle leede AS na jogi jati bawde mudu sel wona fe nokuji kay nyaki no kandun memde hala kabaru telaji yirewere usine ngaji di e kanye kabaru golonobe ko mun en le fu leede de mun tande hore kabaru golli dal mun tangol hore jigaji leedi leede de datu sababu siki wala mu inde nokuji hasindinadi bangal mun tangol hore kabaru yirewere
le timod o do botutal kur waran tongede do hen ndudo talkur hokkete kambe ministre humminibe kabaru jaguji de leedel AES
sakrabe on bay tottule hakkilaji modon fuudo dido kabaruji do hello amen Facebook na do compte X mom no dirtano Twitter kawrtal njoyobo hitan 2024 ka halaji memi hono fu watte yalla yigaji le leedi amen di an heba nafude malin koobe gallo kawrtal ngal golleji mudum fuddi sappo e jiddi lewru October hitan 2024 ana windi e le imadaraji kertanaadi lewru kumani do wadde ko way fu yalla le ko hebetele le kaw le kawrtu be le gubal gal be noddirta UMOA ana heba nyaamede fa gasa gouvernement leedi amen di ka ana nodda an narda yimbe le fu be golleji mu en nawri bangal yigaji le lindi wada ko way fu yalla heba hokkude golle yimbelbe ha yimbelbe golle mu en nawr bangal dido golleji kanyindu ana narda gouvernement leedi amendi tinno jonka bata seriaji kunchonoji hore yigaji leedi amendi fa kemen famtare anni ko imran akilu mayga hebenan do hindo festango jenaba jallo imar waygal
Mibbe leydi Mali meeda nadde hakkunde daraniibe e hakika kabaru yidiwere min ƴeewi toon ko gollete ko
ido yo halaji kanko noddirte do Moussa Alhassan Diallo ministre kumino kabaru jaaguji le leedi ndi wakkande mo fewtuno e yimbe le gollonobe ko he muudun en o widati politique bamaadi le leedi ndi ko warta duubi chapane jago me nay nyaloma handen o njiriwinay ko nayri bangal kebe
no ba assurer
be do lamibe kilnaaki yidiwere leydi daranaaki heb gol golle sukaabe men be njiriwinani kebal e jamirani udit gol
création d'entreprise
jaje sankare julaajo mawdo holliti wid leedi ndi an tampi sanne ko nayri bangal hebude yimbe la kominibe kabaru yigaaji
ya aucune entreprise
e gollirde mali fof ala bawdo gollirde contrat mawdo yigaaji leedi hono min siama ma bitu gold ma barik gold den non ne hani meeden sembe golle mabbe
mobilité des ressources
hono heejoji mbaawi dadirede ko nayri bangal yigaaji so ni gollonobe ko he muudembe kokkaka yamirore goldo yo landol Yamal Nasser kumido kabaru golliji jama kanye e kanye leliti malindi
dans le nord aujourd'hui
der saha leydi ni gollobe hono leyde soudan e ethiopie goni gollobe yigaaje leydi kidal e gawo tabitan minen min jamira ka yade ton so wana min keba talki miden bawi reggude bedo gonbe ton
notre travail à notre place
ministre kumido kabaru jaguji leliti medin do jabi kidido landi fu o nyaloma hando datikani hejedle nokko ko nayri bangal gollonobe ko hemudun en
bama ko do ana tiidi sanne fanja ha den e den tawi ayi e den de wonbirbe zerem le sala lawi de hay do e wakati do e wajibi sabi wakati mun ummi ngoni malinkobe hewbe kanyu en ka ana dogana dum jeyobe fa yeto chorobe en kanyu en ka holiti wiide haybudo den de wana hunde ko nebi fi hono fu dum nafata bigel adama en fa keben famtar anni ko amadou sadio kamara heban en do hendo festan umar waygalo amadou samasi
miden dum medina kura do sodobe kanyo sottobe zerengaji gonde yidude odo jambirte do mari ko zerengo sottile odo nokko hali no marirta dum
ne ko mba abla suma
wata dum e doydi sabi dena yida fi boyde enagi sona dum no en yabi bunude mi lotan idum no sato fuf
hewbe sodobe zerengaji fa nyama kay koliti wiide marde zereng wana ko yafi fi ka wobbe won jogibile hen dabareji
nyaman fere fere wonde mi resan dum yalla nyamri dum no beta ko buri hewde fa hunde hebata dum fa beta ko mi nyami dena ka mi resa fa hunde hen sabi ko sato saristan dum bonan
haruna berte yo andando kabaru nyamduji o hali no zereng hani mari rede
la conservation c'est un peu
resude dena yata fi no ku bubudo ka dum beran tidi de soni tawe dum taccam denkay alhani wote enuku dela pati ko yinata hen hendu dum no fiya dum ka soni dum taccaka tawel fu wala resugol mum
tawi wiide dum hewi lumoji di nyaloma hande no fu sodobe kay kollitiwir cioggu mudan tiidi sanne cioggu rene rana bama buttem drefa yotto buttem nay sefa nyaloma hande no
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
lede amendu michel m hewbe kanyum en ka holi tv le so bammi faabe kolite anniya mabbe wiide e be jiddi fettede ka be jiya tiddalaji kewdi ha yimbe ko manube jande le lede amendu kanyum en ka holi tv le dum yo sabi ko yimbe duwon michel m be yoga mu en ka ko ato dangin tato atawam hewa san dum ne ana tiide juddi mabbe san yupitide ben do yure le odo nuku hono fu golleji di fu wordi fa keben famtare anni ko abbas abdullah heban em do hendo festango ali mi hore kany e umar waygen
Muslim fu gollab le gouvernement ana hani jokkodati yogaji so heba mitation en dungu holliti Ibrahim Sanogo chargé de communication académie rive droite le genni bamakodo
ils font la demande
mbay wadde demande mabbe le collectivité ngay didi to be jaata to kanyato be anni yude to fa be kolita dum en tiagal mudum be nartam andude hodo woni hakile kap odo do hen so dum futtimmi fu so bataki o nelde DRH académie kuma ni do kabaruji jande
ressources humaines secteur de l'éducation
face a jokki didati hollita di ana tidi mitashima heba lawano muyura dungu holliti kango jakarja jakti musel goto wonel kap yoroso ne region kuchala
min directeur sur le colto jangenam min to jabimi iwato ga kap kanye meri o kanyu em hani haltule jonka ko woni hen wi mu em be bi kam monsieur em janginobe hewa san kap yoroso nyande fuso wommo be kebi bawdo bantude place am mutation en o kabe jabanan dum faiso hitande
fuddi isuf nuhu mayga kandio musel goto gollole kap sogongo o holliti wi hor ciulle kol ko heewi wongo sabi binda muslim e mutation en hebta lawol
l'année dernière je fais
ro wonde mi wadi demande am goto mo heba e lawol horabe yogabe wontum be jabata fi sinyinde demande monsieur mb ko woni dossier ngaji mu en fu be lenna hen koyde mabbe kambe woni njoppobe janginobe retard
hudun hatta musele hebde mutation mudun ya nukuto weldun mamadou abdoulay mayga kanyo directeur du centre d'animation pédagogique le genne ansongo won kaba jiko holite tado mudun
nous sommes des gestionnaires
minem mi yimbe golle mu en nawri bangal hunchande hore nokuleto yimbe hewa san bangal jande so min tayki ke misel goto ewgol mudum le sudu le kol ana wa yottinde dum torda min jabanta dum fi so min horejo kap so won misel kulci do kam wiide ana yide iwde do gommi do hotira kap goddo min nemi andi misel o hono mudum wala e kap an o fu abadam jabanta
dum cité établissement
horeba halfnab di golleji holliti fa hande wit tewde mutation Moussa ka fo italaga e mudun dungu holliti Ibrahima Sanogo le genni bamakodo
to amen oka mide wawi halde no towi wiide jungu nyaamu bamakodo ka fay goto gollo academy do nanga e kalse juude misel goto yelana heba wadde mutation mako nanga do hen fu jukkoje na way tonged do mu
ande kule
tida la fu wala ko nari bangal tewde mutation ga soni wala ni horebe academy en ka e ministere ne hollita wiidati jokkadin ana muddi
sekrabe hanka senka arumawi hektare kabaruji amen di fudo whatsapp on gadam chapan jeddi e jey chapan jena e jena chapan jeddi e jeegom sappo e jena ina ndu on yihido hello amen facebook on ito ikon amen whatsapp fan je fe nukon bawi tagido kabaruji fu mer mer kay magazine garo jukure jono o nodiran gollirgal amen gal be noddirta ko na foni on gadam 37321 mer mer no ga fandi fu kina tawdo burnoga kredi e telephone modom sekrabe fan je fe nukbe sere yotere amen wana jukida da salam magazine am tous les enfants du Mali nyalo hande o ananaawri bangal nyaw mo noddirta pneumonie do nyaw bili do e fofango to sukabe o do nyaw ka holtama wiide sifa geedi nyaw ko heewi an way sabbi binde mo o holtama do wiide o chaddele modo le nyalo mo hande o bangal chellale lidi amende donc en andan be kabaruji bili de makko ka holti wiide kanko woni sababu sukabe hewbe le lidi amende be dubbi ne bamata mere yaade dubbi joyi hono fu watte la o do nyaw an heba darane le lidi amende himbe le tawro be en kayo en ka holti wiide kuleto odo nyaw way hunchinedo horel nyalomo hande o ka ana lafa sanne dum sanne hodo fono don hon golleji fu way yarre hodo don nyaw way andireje jasi so way neddo fa keben fam taron ido golleji fu wordi an ko la lasha wala ti in fa heba nem do hin do feetam wadu sama sey ko enyalle jam
nyaw buuce lolirdo pneumonie e jogi taw massaaji kewdi e wi chef mar sanogo do gator to sisref yelimane o memi sifaaji jogaji o do nyaw o e kanye sawrgul mudu
sifaaji nyaw o ka so anay neddo doiru du andirte caldi makko wulam jiida du fu o cinyow titala bangal fofango du ana wawi hewtal joom podde ni woni ko mi dokkata joom tafaaji godde du ana wawi rentinede hem on hokkude joom hindu ko fofata sabi yimbe yogaabe ana wawi tawede ni wayu tindedo em tital la bangal fofang benne wajibe juude mu em kina hokke butilaji hendu dibe mbawi fe yildade mu
den berari dum no sifaji finatawa bi inirabe mamrabe ngalata li galleji soni yimbe rabondiri gabamako hono li ke dalidi ndi yimbe le hebe hultibide e safareji docteur en be beda hendun ledde balebe e kanye sifa musugul terre sorgul hantingul sanne e bi mabbe
abine dina nebe afa
nyaw doiro o meedi nangude sukam ledde balebe fayo toilette tubakobe ni chawriran nomi dum takale am ko to kanyundu suka mudum nyaw o meedi nangude dum doktoro mb fati suka o lote e ndiyam wakati fu mi meedi marde suka mo nyaw doir woni mudum doni pneumonie bonbon lemru kumu nyumuri kay landan sedam dentinan nomi de ndiyam guldam so mi wanyan hokkam mi do watta hem citronel kay ledde godde kasen sa yi dum ta amilam kinkiliban
ba fo kangalibaji
ledde balebe dum doktoro e le sawrugul nyaw pneumonie le dimendi docteur Ousmane Diarra yo itole de balebe holtibide le nyaloma waawi bisimide ko warata chapando no sukabe sawrugul makko yo sifaji didi
en jogi ledde balebe demi ittata dimi kawrintinta so min gatta e mudum bulanga mi dokka joomu wuja e becce mudum ledde kewde godde do dentinter so defe kanyundu ana yida san narda yimbe yogabe hore yara dum e dum waawi latar sababu dum haba ge nyaw o fa laba de bouche
madou bangal yirwere nyaw o kambe docteur mbé hol tibide budi fofu dido wattuji di yo alhali chapantati le temedere yangoji tudu docteur lewru fofu nyaw yogabe tawon satisan e wi docteur mbé docteur Wazun Kulubali yo pédiatre to sesref commune goubo bem hala hono sakadi o do nyaw o
de programme de vaccination
jokitaare hejo pesugol sukabe yalla nyaw o chatudo e mako sanni hoti nanga dum ba pesagol gol tam hol ta wiide nyaw o ka wawa nangude be kasende nyaw do wiro ona wawi nangude be do e tawede mudu fu sabi geedi nyawuji goddi kase mawdi latan sababu pneumonie o hore
sembe nyaw o itawede fuf docteur be holti wiide nokku kertanado sawrugul mudun wada docteur be kinoto ko mar mudu le hopital ngaji e tuudi docteur sesref no holtiri docteur Wazun Kulubali
ama connaissance
e andal aminka le wakat jon o gollirgal fay goto wala le leedi mali nayoro toro bangal sawrude o do nyaw to suka mi de hande kamin e jogi don doktoro en sukabe doktoro en chaworbe nyaw doyru jaabe jangoyde jandeji mawd latan sababu e juude mu en daranade tiddalla bilido e fofan suka ngal gollirgal fu wala toli nyaroma hande o ka bawdo daranade no wodiri nyaw fofan sukabe
e le hitano 2018 le tamdo fu sapo jeddi moyde suka ko buri hewde yo sabi do nyaw pneumoni e wi tongande gollirde civil children.